na ton dia le koma dugu yobe yoro kambe rafinde na gu kamoni kule gonde no torri dabaji de region difa no hasan ardo ido mo are difa faminere o holli e wide kon hani do ko yawi labi koje ga hebande di sadormaji mosola
e hikade der leydi difa dungu wodai to bo dun go wadi amma fudale go wodai nakuje godde kebi durngo bawo don ndiyam dam dam wurngo da tallo yiwari do don to fudeno ma gene godde kebi de fuka dam wonnide to lattake ladde den hikka nyamidda mardi nyamidda bisaji hikka heja e limogal gadangal to hakkunde gomnati himbe be gollidata holli durngol kebangol hikka gol yarata de lebbi ko buri jawego
ndene gamdungu gum woda wadi ko dabbaji tawa nokku fu der filago gallure di fandena
to yigo durobe haade di fa na ko hayni dama don to mbowi jodago wakati rende be garay be tokkita der gese ndagolle der gese timmi dum go didi dum be garay kerol di fa don woni ne lumo mabbe don be chorata don be chodata bawo don hali dum dum leddi wawnder wakati rende jooda o kerol diwa burdi rene go to hori fuka ladde de woda ta witti dow ko nangi wendu tiadi himbe ko jehima wodini ko hulete gam himbe giata ngari ko mriwi naimu ko nangi himbe wi on jawon chonno gaddon cede kenan gartol do dow difa dom buri denirka hanju waddi himbe don
noy watto ko di sadormaji fuka bane mosola fadde wakati setto no wara
to no woy wade go hanjum woni himbe tokkalaw ndara tonto durngo dodi way latto der leydi niger to go ko yasi leydi niger to yasi leydi niger do himbe difa leydi borno be nyata to borno woda hikka denirka wala ton sai ni himbe dillo be dillira leydi yobe ko leydi jigawa to tokkiri hirnage i wodi der lesdi ezender do maw be dillira do dum ni ne ko himbe watta baw don min nodda gomnati gollida en himbe be gollidata be ndara lawon godbe batta gaddana durobe nyamdu mardi mabbe no lattobe cioda dum ino hoyi